Dususuruki.
Urabizi icyo nshaka kuvuga ningano y'urwango ukunda uwe kabavu kanje uru wambura ngahunga wana
bamwita Ivan Buravan ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo urwongo ukunda nanjye ntago nshobora kubabwira yuko narimba kumbuye ahubwo ikinzanye muri kano kanya no kubabwira ingano y'urukumbuzi nari mfite ukuntu rungana Dutangi ikiganiro cyacu ni injyana ya reggae music no kuvuga ngo ni kwa kundi ugenda ubalansingamo cyangwa se ubyina gahoro gahoro ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi mbanje no kubaha yambo mbabwira ngo nyagasana komeza abane namwe mu Rwanda handi mu rw'imisozi igihumbi namwe ni ku 104.3 umusore wa Ernesto ugeziwe yamaze kwicara muri studio ewana meze neza ubu ngubu nanyweye icyayi nubwo ari mu gitondo kare no kuvuga ngo ibintu bimeze neza ungiye kubafata neza kahave wo cyangwa se wa eshatu akadomo radio ya chuvwe wa akadomo koma aho ngaho urahadukurikira ubundi umuziki nk'uyu nguyu kugeraho umva sano konkuru turimo turagenda tutangira twinjira muri gahunda nyine ya weekend nkuko bisanzwe hari ibikorwa byinshi biba byabaye muri weekend mukanya turaza kugenda tubigarukaho tugenda tugaruka na no kubigomba kubaho cyangwa se nibiteganyijwe gusa icyo nabanza kubabwira no kumanza kubifuriza kugira ukwezi kwiza nizere ko tugutangira ningamba umwaka urimo narangira my friend mu kwambera abantu bavugaga ngo umwaka nguza ajya kurangira narongoye nimo kuza ajya kurangira nuzuje inzu ukwezi kwa munani kurageze wamenye ari ibiki bamwita Yoya Jamari no musore w'umurundi ubungubarizwa ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubwongereza hari umuntu wambwiye hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ninza kwiciraga ngo nze kwitura aba ex bose cyangwa se abakobwa bose bakundanye na Yoya bashobora kuba Yoya tuzamuhamagara dusobanure ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize abakunzi benshi mu gihugu cy'u Burundi anyway umuntu wese uzi ko yakunze Yoya cyangwa se uzi ko akunda Yoya ariko noneho ni abandi bamukunze by'umwihariko wenda hari ukundi kuntu you know no kabagire narakubwiye ngo uri kumwe n'umudj wa mbere cyangwa se kubanga ngo ibyuma hari umusore wa mbere mu mujyi wa Washington DC bamwita Kim wongo ni uri kugenda sukuma indirimbo umva hano mu ijwi rya Amerika nta muntu buri ku nta muntu uzi kutunganya ibyuma nkawe na no kuri mikoro rero hagahita haza umusore wanyu Ernesto tukagufata neza ubundi ukaryoherwa Nakubwiye ko mu minsi vuba cyane tuzojya tugendana no tunakora Facebook live turi muri kino kiganiro kugira ngo noneho urewe ukuntu kima bazisunika nangi urewe ukuntu ibintu babimeze muri studio tunyuzamo tukanibyinira niyo mpamvu nkiyo indirimbo nkingi ivuyemo tuyi mixing niyi ngiyi ugahita wumva beat zindakomere kimwe bikaryo umva
clap your hands okay
Urban Boys barakubwira ngo Tirai Dai bari kumwe na Rider Man yingi nimwe mu ndirimbo my friend mwaka 2015 washoboraga kuva mu Rwanda ukava mu majyepfo n'izera mu majyaruguru indirimbo kayumva ukajya mu burasirazuba mu burengerazuba ehana yaragafashe mu burundi nzi neza ko namakarimbo mwaka ryohewe neza cyane cyangwa se mwakabyinnye mbere yo twumvaga nyine umusoro bita Yoya Jamal wakubwiraga ngo rukundo
kuri Facebook page abantu barimo kugenda banyerika ko baryohewe na gahunda yacu cyangwa se baryohewe n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ukuri biba binshimishije cyane ariko banze katonga mbona numva ride man gatomba
kano ndaga kunda you know hari byo umuntu akubita umutomo umuntu akavuga ariko se bura ni umukobwa ari kuvuga cyangwa ugagira ngo nibo kwivugira marayika yese ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 iyi ngene radio udukurikiraho kuba ari mu gihugu cy'u Burundi 104.3 kuba ari mu Rwanda Ernesto ari kuri mikro arimo aragufata neza umuziki wo ni I mean nta kindi none se ko ari bwo buzima bwacu natwe ntabwo ari twebwe niyo ndwara twirwariye Oh,
Okay, kima ni mwaku mgira ngoni ndeke nguwa wanzi kweje kufata kuikawa. Ni kute, you know, umusore wanji hana, abaya parinzi. Kima, buretse gato, buretse, iyo ndiri imbo waru izamwe. Oh my god, iyo ndiri imbo ugomba kuivuga ucheche, you know, witonze. Iyo ndiri imbo ni umusore, ni abasore bahara mujigu chuburundi, bari mo kwitwara neza cyane. Edeli ngoni ni ndiri imbihara wena wakobga. Nukufuga ngu chitku mukobga wese mujigu wa Bujumbura, mnahandi hose, no mwenyejiro zawe. Ngu ndiri imbi ya ijemu, wana agushuwara guhinduru rushinge. Nizere kuri rangu muise mushira ku ijwi rya Amerika. Ngaho reka tuyumve. F done it. I what is I'm fashion neza ego aruhuro mutima wanje ungu weneza ego akajashu muzima panje ingena ngunda nibisazi eka birarenze nibisazi ingena ngunda nibisazi bigase gukenge nibisazi mutima ridima ubwire impamvu nimo yatuma ndamuheba mutima ridima nje nkubwire igihumbi zituma ntamuheba nibisazi ye nibisazi sinahuri impamvu yamfiriye nta namuzi imburu kunda ruburuzi ego nararutswe kuguse nkimuve nyuma rega narabushwe ey nibazima kugamutsa oh my god arikuntu sho kuvuga twavuze ku mitombo ni kigira renze iyi ngibayita ibisazi indirimbo yitwa ibisazi nubita Prince Machine ndari kumwe na Hervé ndetse na Big Zo ongera umve gato yamugumije kumuseraba nurukundo gwa muboshye kwandaba arohora mutima wanje ubungu weneza ego akajashu zima banje ingera ngunda nibisazi eka birarenze nibisazi ingera ngunda nibisazi bigase gubwenge nibisazi
Yeah, all things were together for my good. If you're back off your center, your hinduri and your mood. Ukuna ngunda, nibisazi, biran wenza biran denga, umengo ni movie, oh. Harukundo rungana no gufiru wa wakunze. Yara fise vjose nhana kimge yara vudze. Asiga vjose adza kwisi amparu mubira sanatwe
kukunze. Harawe no eshwara kumbi, ndiri mba wagetu wata njira kuitura wakunze. Bawe, ndiri mba ni gospel, ndiri mba iman. Kongana na avyo mbishe, maribu maravuga yes.
Yara nzu yendi muzima nyuzuzukiwe pizza. Jasa yeti nyikiza na hoho mamu mwiza urukundo gwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro ni vyizigiro vyakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye jina ririmba singiri wa wundi
Yes, nubita Prince Mushindi nyine ngukora nibikubwiye ari kumwe na Rev ndetse na Big Zone niyo ndirimbo itugeze muri kano kanya nkwibutsa ko wakomeza gukurikira radio ijwi rya Amerika Biracyari ibisazi ariko mu kanya gato tureta tuzamukana winning team winning team nukuvuga ngo hari abantu ejo bavuye mu matora bashobora kuba baratoye neza ubu ngo bakaba bari kubyina insinzi hari nabo abandi baba batarishimiye ukuntu amatora yagenze ariko bakavuga bati tugomba kubyakira abo bose rero nibafatanya kubyina insinzi cyangwa se nibafatanya kubyina kuri iyi weekend nababwira ngo it's a winning team mu bicelebre nyine nk'ikipe ntakundi
The winning team, my baby.
Tabutela Norris arakubwira ngo it's a winning team cyangwa se ngo turi kipe itsinda ngo sisi ni washinde. Oh,
we are the winning team.
Indirimbo ni cyashya cyane, ni indirimbo y'umuhanzikazi Norris kimara kujya hanze ndetse na video yari hanze. Indirimbo yagize abantu bagiye bayivuga ukuntu batandukanye, abandi ngo Norris ngo nabwo iryoshye, abandi ngo Norris ngo video ngo atubeshye ngo ijambo ngo winning team ngo rigarukamo ngo inshuro ngo 500. Who care?
To the left, to the right, you're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the keep it in the bay.
Turacyari kumwe, turacyarimo kukomeza kugufata neza cyane kugira ngo ukomeze kuryoherwa na weekend yawe, cyane cyane ko abenshi hari akantu nari ndabonye abantu benshi bagiye banyandikira ngo ku wa gatanu ngo ni amatora, ngo ku wa gatandatu ngo ni ukunywa, ngo ku cyumweru ni ikinya, ngo ku wa mbere ni iki, ngo ni boil. Ibyo ngibyo ni mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ni iminsi ni ngo yo kuryoshya. Oh my god, nizere ko wenda kubera amatora bashobora kuzaba hakonje, otherwise akazi kazapfa, imirimo ishobora kutagenda neza. Mu gihe Knowless yatubwiraga ngo winning team cyangwa ngo ikipe itsinda kwa Dr. Jose Chameleone ho ntabwo bimeze neza namba. Oh my god.
Shamidomo, Mishali Soma Somo, Twenu Nilishem Chomo, Shida Tina Hakuna, Kila Kitunita Kupang, Kila Siku Tutapang, Punata Takanita Kupa, Nipema Pesima, Pesima.
Indirimbo Jose Chameleone yayise nipe cyangwa se mshamba, ni indirimbo y'inshyashya imaze igihe gito isohotse, yari yashyize hanze arimo kushaka kubwira abantu bavugaga ko afitanye ibibazo n'umugore we, ariko byaje kurangira birangiye cyangwa se bashize iherezo ku rukundo rwabo. Jose Chameleone ubu ngubu yamaze gutandukanya n'umugore we, bari bamaranye igihe kitari gito ndetse banafitanye abana batatu b'abahungu. Daniela yamaze kumusezera amubwira ati Jose Chameleone ubuzima twabanye mu bwari bwiza ariko nyine nta kundi. Nkuko byagaragaye rero uyu ga Chameleone yagaragaje amagambo y'akababaro, aramushimira gusa nyine aramubwira ati Imana imbabarire, kandi naho mbabarire ku gihe nagutesheje. Oh my god, birababaza kumva umuntu wari warambikanye amapingu n'undi cyangwa se barambikanye impeta y'ubuzira herezo birangiye gutyo nyine. Nakunda ariko n'ubuzima
Shamidomo, Limeshali Soma Somo, Twenu Nilishem Chomo, Shida Tena Hakuna, Kila Kituta Kupaga, Kila Siku Tutapanga, Unachuta Kaninta Kupa, Nipema Pesima, Pesima Nibi, Nipema Pesima.
Nuko Kongo korero nyine niba wari umufana wa Cameroon cyangwa se n'umufana wa Cameroon ntibigutandukanye nawe ahubwo mukomeze nyine mu mushyigikire mu mufate mu mugongo nuko bigenda mu gihe Cameroon yatubwiraga ngo nipe kandi nyine turi no kukubwira ku bibazo biri mu rugo rwe ku rundi ruhande ubita Zigida bo 5 we azatubwira igisobanuro cy'urukundo umva aha
C'est vrai que ce sopembe est un ibokate. Kasimi sapia loboko et kokanakate. Yemeye singishi di kanya. Yemeye chizumu timahame. Nemeye ku kueru mungeri. Vigishi mojawe.
Yemeye kumakwa hihaku.
Nakuiha ye.
Mohamagare, Ernesto, Nakimu. Yeah, why not? Why not? We have a charina nina kubera iki bonyine. Bamwite Zigida bo 5 no musore w'umunyarwanda ne watangiye umuziki. Eh ni babandi bitango ni old school kuri babandi bagiye bafasha abana kuzamuka. Yabaga mu itsinda rya The Brothers. Kuri ubu ngo rero nyine aka karimbo yakise ideology no kuvuga ngo nizere yuko ukunda Elias Steve indirimbo zicurangizemo na bira bintu byo kugenda grief abantu cyangwa ino avuga ngo yana ngo yamestongo all the way from Washington ino yintu nkibye ngibya. Ndayibatuye rero mwese ngo ibaryohere twikomereza ariko turimo turagenda ehe iminota irafuha hari uko ni iminota ifuka uvuga ati ariko iyi minota ina yazagiye hazagize igihe kwanze gasa nkihagarara ubundi tukabana nk'umunsi wose amasaha 24 mbaho muziki uryoshye umva
yesterday was another day today is brand new day why talk too much nigga this ain't your life you talk too much about I know you want to live a life I live, nigga. I know you want to live a life I live, nigga. But you better know this. Tell them, better tell them this. For me too, better tell them this. I do this for money. Hold on. I do this for
Mwita MC Tino ati I do this for Mura cyangwa se ibingibi mbikorera amafaranga indirimbo yayise Mura nkuko byumva nayo ni brand new song ni indirimbo nshyashya ya Tino nizera ntashidikanya yuko irimo indirimbo zibafasha kuryoha muri iyi weekend murazibyina muraziryoherwa kuko none se ko nanjye mbanazibazaniye kugira ngo zibashimishe kandi mbanazibatoreye kuko nanjye ntacyuna erega nta ndirimbo mbi nshobora gucuranga hano kuko mba mbizi yuko ngisubundi nayicuranga indyoheye wapi
To live a life I live, nigga. I know you want to live a life I live, nigga. But you better know this. Tell them, better tell them this. For me too, better tell them this. I do this for money.
nguko ati mbikorere amafaranga mu gihe tino yatubwiraga gutyo Davido waza kubwira ngo for you ni nayo ndirimbo turi buza gusorezaho gahunda yacu uyu munsi so igikurikiyeho ngiye no kukwifuriza ngo uryuhirwe na weekend yawe Kim in the Vuga, fall like it is Amra. If byose it's a good and hatching with quiet cooking room, but just an only Nama Faranga, ni Davido, ni Muzichi Miza, Nernesto, ni Kim, Ubajeno Kuba says that by the way, Kujango to Zasui, Kuchungu, Jitanga, some weekend, Tahamas, some Mujo Hewe. They come up here and go weekend, Yanu. Oh,
Vasashi and Gushi for your body, oh baby.
Nuko nguko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe so mbifurize ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Yaya bizi hutu my number one in tutu sipping bruku tutu for your love it tutu I go chuku 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 Biko obyanu ju Say you do me juju Cause I'm feeling the juju Shake it to you I wanna dash it to you You can have it to you You know I got this in you I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you There's nothing above you, above you, above you Reject you I like your minis get you. Okay, you carry fess you. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci. Versace and Gucci for your body, oh, baby.
Nuko nguko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe so mbifurize ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Versace and Gucci for your body oh baby Yeah, yeah, busy hutu. My number one in tutu. Sipping bruku tutu. For your love, it tutu. I go tutu, tutu, tutu. Biko obyanu ju. Say you do me juju. Cause I'm feeling the juju. Shake it to you. I wanna dash it to you. Take it. You can have it to you. Take it. You know I got this in you. I love you, I love you.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.